bado mina reminisce about you. Siku hizi niko sawa, bado think about you. So ebu tuseme, mimi nitadu. Sisi wote tutadu, and here I was thinking I outgrew you. Not even sure gonna die, uwe yangu true. Ooh, achane vitu shada nikiwaza. Totos of you ni mezikaza. After all, sika niko gaza. Achamini vitu shada nikiwaza. Kama sisi wata tumelala. Vita zetu zote ni ufala. Ama, face it. Hii dunia yetu kweli si yetu. Hii dunia yetu kweli si ya Yesu. Unadhani it's not you, baby bless you, hey. Unadhani it's not you, baby bless you, hey. Unadhani it's not true, baby bless you, hey. Una dana si yube. Basi kutaka si.
Basi kutaka si si. Ni amini mimi si ya bashiringi. Ivita juyo ya shiringi. Really? Ivita yote juyo shiringi. Basi kutaka si si. Ni amini mimi si ya bashiringi. Ivita juyo ya shiringi. Really? Ivita yote juyo shiringi.
Bless you.